na tunasikia bangi iko na dawa ya kansa.
Nasema
washa kindukulu
ganja famanya leo janja
wamlambe songa kanye wamlambe
DJ Scratcher 254.
Pelekele oriendo, pelekele oriendo. Kiki wako mwanamke.
Only one dello, allo.
It's RH Radio.
Banana, mina yo basta una bacana. Banana.
Yo. So them you tear on the place. Yeah. So machine
H RH Radio.
Let me find you make you suck my bones like a ball. Make me think thing gets a tall and tough, tough like a wall. You pretty girl is a bad man a call. Make you fly high like a murder drop down at all. Hey, tell your body good, good on it a mad me. Hey, hey, mommy back it up from me. Hey, this something so tight it a grab me. Hey, anything me say you do it gladly.
You bend down a bender, you bend down a bender, you bend down a bender.
Bambulu, luku, washa kindukulu.
DJ Scratcher 254. Follow him on Facebook, Instagram, and Twitter. And DJ Scratcher 254.
Kwanza venye umejibe, banga miudai, miudai, miu penda na penda. Chako venye uche, sanga miudai, miudai, miu penda na penda. Figa fire ni dangerous, miudai, miudai, miu penda na penda. Fanya na feel kama veteran, miudai, miudai, miu penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda.
Yeah. Ringi na niagoro alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo buda na mchongo. Macho za kondogo chongo. Na mimboko mbaka usoko. Tema kiwa kampwa na stone proper. Alafa kiwa vajwa na dundosa. Pale downtown na dundosa. Pale down kudundosa.
Venye wejibe banga miudai miudai miu penda na penda. Chako venye uiche sanga miudai miudai miu penda na penda. Figa fire ni dangerous miudai miudai miu dai miu penda na penda. Fanya na feel kama veteran miu dai miu dai miu penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda.
Niko kitali yo shamba na chuna mboka. Lecho jasa kwa chupa ya Johnny Walker. Ninataki ya mayangu na riang. Nazi chuna kama tenge kunyanda upigwa mboka. Kukumanga kwa tuzangu za mboka. Kuna panya supaka takula nyoka. Wakichaka kitanda likona sofa. Chapa chapa kichapa na chia
broma. Venye uwe jibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uwe ucheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figa fire ni dangerous miudai miudai miupenda. Penda na penda, fanya na feel kama veteran. Miu dai, miu dai, miu penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda.
Kwambulu, luku, washa kindukulu. Kam tuku jani niku pige makipopo. Pali Instagram gata chisha na kimboto. Venyo na watesa mina penda mangoko. Mangoto malokol siko kwa mosho horosho. Madiva zime bundi na nikuru. Kulamba mururu fika ndona juya koto. Kurugu kukaba kwa kila kaudu.
Kwanza venyo mejibe banga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figa fire ni dangerous miudai miudai miupenda. Penda na penda fanya na feel kama banana minayo basta una bacana. Banana minayo basta una bacana. Hapo nyuma nasibika mna banana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda banda si upandana.
Madibala ngazi nyama nika nikondonyo. Nikidungi nimepaka netachoma mboto. Nikiduchu nikinyanya na poteza toko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Kando tapo machapo mbake toe toto. Pigo
pigo finger na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lock na piga goto. San big wara love kupaka na joto.
HR8 Radio.
Bas tunabaka na hapo nyuma na sidika mnafana na mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upanda na panda, panda si upanda na katangaze basi baby si upanda na panda, panda si upanda na
Sanda na kani mlena inabidi weke lawama. Toka tikeje kumbanga basi ulala. Toto yako yeke fiti na ikulala. Underwater na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina nareka mnashada tutewasha na pale zabe macho zangu zimenyana na iku ready imestedi nani
banana. Mina ayo basi una banana. Amo nyuma na sidika una banana. Mana kila day mana unatangaza. Tangangaze basi baby si upanda na banana si upanda na. Tangangaze basi baby si upanda na banana si upanda na.
DJ Scratcher 254.
Si stress kama rainy kisha basi unipe na jewelry diva lazima ni spend hata kani meet ya Mr. Bugging gena si unikosa msupo si stress kama rainy kisha basi unipe na jewelry diva lazima ni spend hata kani meet ya Mr. Bugging game basi pale Instagram bae bena penda sign is on my pale Instagram bae bena penda sign is on my yani pale Instagram bae bena penda sign is on my pale Instagram babe bena bena sign is on my
na mukia ni go insta super na kusuka nuna dinda ringa vile diva na tatisha ita kwa na dhani ndalalisha chuma ona uyu ako danzo amebeba ona uyu ako japa na mavela ona uyu kiunginyo na wakemba mshike kiuno kwanza twende dada blanda
na siuni kosa msupo si stress kama rene kisha basi unipe na tuweli diva last money spend hata kani mita Mr. Bugging gena siuni kosa msupo si stress kama rene kisha basi unipe na tuweli diva last money spend hata kani mita Mr. Bugging game basi pale Instagram babe bena penda sign is on my pale Instagram babe bena penda sign is on my yani pale Instagram babe bena penda sign is on my yani pale Instagram babe bena penda sign is on my
napenda hizo ma unanilenga na umevai luku tu na dai wife geja na zuku tu na kudm walai una dai nugu tu ukipita nkawe wacha juju boy child ashara usha dudu ju sponsa ashara usha jodudu ju na kudm walai una dai nugu tu kama toto akufiti shikisha njugu na njiti shh shh cheki bro washa shasha adi moro shh shh bila teacher kuna shule kuja daro nyanya shh puff puff shh shh orosho piga shodol kuna giza shh shh ziki nice tuji nice uweke story shh shh kata maji pia shada legalize pale insta double tap depo kembe tap tap
tap tap si stress kama rene kisha basi unipe na tuweli diva last money spend hata kani mita Mr. Bugging gena si unikosa msupo si stress kama rene kisha basi unipe na tuweli diva last money spend hata kani mita Mr. Bugging game basi pale Instagram bae bena penda sign is on my pale Instagram bae bena penda sign is on my yani pale Instagram bae bena penda sign is on my yani pale Instagram bae bena penda sign is on my
Figa goti panwa domo basi toka geto naweza cheese nikupeleke hadi kile shigi shigi de out of 10 kula 10 mwenye chuki na wembe jo zaidi ya town tawape hapa mtaa si new van customer bana fuata super kame kosa figa nangi tupa one two ashaji kwa yani amana gali si ukombastika
shai lamba lolo lamba lolo lamba lolo lamba lolo shai lamba lolo lamba lolo lamba lolo lamba lolo shai lamba lolo lamba lolo lamba lolo lamba lolo shai lamba lolo lamba lolo lamba lolo lamba lolo
iga goti pano domo basi toe lolo neza chizi pige nduru hadi kile shika toto fiti na maki inama mina bend kibaki tani sani mina mama dikide dikide out of 10 kuna 10 penda venye unakazanika unangoja bet mambo ya selfie jo hapana katenjeka bambe kudi waki anza dance katenjeka tembe
alo kanyagi benz bana jushan maliza
mzima sima mzingo umezejo kwa giza. Nipe nani chimni zaidi ya Wiz Khalifa. Cheni ya mkumbili staki wa geni kabisa. Hapa mkazi ni uban kastima. Pana fwada mtupa kamekosa piga. Nanki tupa wantu wa shatipa. Yani amana gali si ugomba stika. Shai lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu. Shai lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu. Lo shai lamba, lolo lamba, lolo lamba, lolo lamba, lo shai lamba, lolo lamba, lolo lamba, lolo lamba, lolo.
Uswat na matire mkuja kuwasha tire na tuna adinari tunafakula bibari kisake mama diye mbutuwa dare dare. Uswat na matire wanapita kubinari kumini ya makubinari shunda tundi yo namba nipate bedu mnawanga ini ya wale wajanja na wapeleka na rada kula nchugo ngeza nguvu na upewe rumu upige nuru mbaka uite tuu china mungu na mtukutwa kuna kutu apewe mutu apige miti baka viti ya sikie fit
apige miti baka viti ya sikie fit.
Skiza mina kuja dada mina look alive everyday na buza bana mino king walai take mita dollar bana mina sis mandai fala nigga beach masai mino king waraga bana utani pata biz mino pita lava bana utani handaless kuja na madrugs photo na mandimo band everyday na call super door party band
piga kuchi bana wadomo basi toka ghetto neza cheese kupeleke adikile shiki shiki de out of 10 kula 10 mwenye chuki na weme jose dia counter wape
shai lamba lulu lamba lulu lamba.
Kwa mlambezo wa mnyonye skyone ndio kusema kitu meka hiyo watoke hiyo tiki saltande weka hiyo watoke mbio generali ndio hiyo hey.
Sato kwenye media mistari minazipa sidara ukitambi nimbani ya msimu kwela na kwela ujaza jibomba kigava ya unye ujaza ezusa maisatu kinaisi kwenye ketepa tukinaisi nafasi nafasi nikaito ofisi tumeteke nyama manzi tukijengwa tumasandi napana leta mambo tambo niko nayo nimechapa kitu flani kanyonua pane flani jua ikizidi maskini nitazidi tesa lolo tesa tesa lolo tesa lolo tesa tesa lolo tesa lolo tesa tesa lolo ukileta kujua utakula kisanunge tesa lolo tesa tesa lolo tesa lolo tesa tesa lolo tesa lolo tesa tesa lolo ukileta kujua utakula kisanunge
nyanya nishapata na bado antupa luga nimeroga kiswahili mpaka utotoni ati a attacking position nimenibamba b defender namba mbili amesimama na s ni kweli shumaira enani nishambamba shani kufia kampindo nikangukia lakini bado nitaangamia mbele nyuma ninamchweza ashalia ati hana transport nikapigwa stopa mpaka kukohodha ni wapi wapi na tena sina cheda zangu zikarunda mpaka nikachochwa kwenye tenje mpesa ndiyo format kidogo kidogo rawama nina mkopo ikila kujo nikalamba lulu tesa lolo tesa tesa lolo tesa lolo tesa tesa lolo tesa lolo tesa tesa lolo ukileta kujua utakula kisanunge tesa lolo tesa tesa lolo tesa lolo tesa tesa lolo tesa lolo tesa tesa lolo ukileta kujua utakula kisanunge
naisandi ya kasonge watu ni kanyame tunafunga zetu mbali baka mtaani tada chafu tunapita na mapala mali safi tunakinda kama seo kiotero tunacheza chini ya waba self justice ibada kwa mapala kabla ya kuzima lazima kutawadha life ni fupi na bado sijifungi kujitia kalori ya taku tambuka nambo style ya kawambo kona mambo singo ya kitambo kauna mambo chela pande yambo
tesa lolo tesa tesa lolo tesa lolo.
Kana rada na wapili kana rien. Kama au na rada mbe ya belisha rien. Hapa neko sakata sakata kam sakata. Chika yoyo kamata kamata kam sakata. She want a bad man look it up. Never seen one like look it up. Turn around squeeze and look it up. Head over straight for the look it up.
Peleke na rien, peleke na rien. Kiki waka mon peleke na rien. Kiki nyanyun peleke na rien. Mangoko wakifika basi peleke na rien.
Niko rien na bifuata ni uwa. Zimeshikana bifuata ni uwa. Niko rien na bifuata ni uwa. Zimeshikana bifuata ni uwa.
Kena ring, kiti waka mwante, peleke na ring. Ziki nyanyo nipeleke na ring. Mamboku wakifika basi peleke na ring.
Na wakarika Steph ma 3-pointer tu sifani. Stephanie wangana yangu tatu. Jijoti zangu wanga roundi tatu tatu. Muhogo bigi mini mruja mipiga kibatu. Tingalingaling school bell ring. Na mindo bell ringer. Na upeleka na ring. Tuma pini mejipini na makoro. Na kapenka na ninyonya. Ohoro wakwa mwendo wakwa. Inanifanya nisike kusika mat. Hizo za kuwa, chezi kuwa kuwa. Ziko na riengu shinda hata za kuwa.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwan peleke na ring. Ziki nyanyo peleke na ring. Mangoko wakifika basi peleke na ring.
Niko rieni na vifuata niua. Zimeshika na vifuata niua. Kwanza rieni huyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwan peleke na ring. Ziki nyanyo peleke na ring. Mangoko wakifika basi peleke na ring.
Kiwa muranga na gidhike tobo. Bodi zangu kama kawanzango mongo. Kwenye pedi wako lungo leo meno. Kwenye pasto hivyo shoda ndopea neneno. Sizi moga inje isi majambosho. Ni dobo dobo dha kitu dobo dobo. Apa kuna za kwenye tutango leo mbengo. Nisha pita na kademka pedi mapengo.
Ipige step junapenda izi vitu. Ebula lishe neti bado unakutu. Na mapunye toso na juo weni sugu. Mango soku wa udai weni ndugu. Wa ukucha kongu wakidai njugu. Security ni achi wanadai rungu. Reni gani hata, nilidhani hata. Jona rungu hata, mboro flani hapa. Piga punyeto akikaza kani dry hata. Story flani za warasu wakibanshada. Niko pin na kichingri kani ngale hata. Christoph Raga dandani ya himasha.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwan peleke na ring. Ziki nyanyo peleke na ring. Mango kwa wakifika basi peleke na ring.
Niko rieni na vifuata niua. Zimeshika na vifuata niua.
Peleke na ring, kiki waka mwan peleke na ring. Ziki nyanyo peleke na ring. Mango kwa wakifika basi peleke na ring.
DJ Scratcher 254. Follow him on Facebook, Instagram and Twitter at DJ Scratcher 254. It's RH Radio.
Only one Dello, hello. Only one Dello, hello. Joey Dello.
Jake a day on the beat.
Tupa kuchupa. Tupa kwa pipa, mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na jam na bambika. Kama nilite guni, pato mepika. Kama weni maiguni, pato metisha. Sura za mababu, mazizi natisha. Na kama wezi moni, tabidu napisha. Ikusi natupa, siyezi fika bei. Heri shike mafuta, nijipige daily. Nikisaka shimo ya kunitole mabedi. Maziwa iwe fiti, kutoka kwa hizo jegi. Mini mauru, bila katapila baby. Unacheza na yombulu, unacheza videli. Atukia mini mungu, bado utadedi. Hii ndo ufale, ilfanya sigeo zangi pedi. Tupa kutupa, tupa kutupa. Piga yo shasha, dizina lipuka. Itamuru sash, chese nae kabuka. Piga muru dash, piga brother ya lita. Sema team siku sako, joa inatisha. Ukiwa na wakando, utaki kapicha. Ukiwa yule wako, mazuna chatisha. Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji, na jom na bambika. Ukondede na yo mazejo ni noma. Nataka ni kushike kama homa. Full stop, non-stop, bila takoma. Kama ni noma, ite basi noma ngoma. Kama ni ngoma, noma, ite basi noma. Only one dealer, wakicheki wanakonda. Only big things, only shika anakonda. Mina washa koro na mambanga, mina bonda. Mina cheza solo, nina write ya na donda. Wabebwe, wabebwe, kama ni mesonga. Kama, kama, kama ni mesonga. Usidunge black blue, black joto. Wana piga nduru, nimeshinda loto. Wana sikia wivu, nimeshika toto. Na akienda chini, usikose mboto.
Dance, dance na baby ukichoka. Wacha niko direct ukikata kakota. Sai tunaseli mashida ni kutoa. Pusha juju, ey mini taokota. Katambe, katambe. Zima nare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe. Katambe, katambe. Zima nare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe.
bus kubuff, mina chief kif tu. Madenge wanajipa wanalia dudu tu. Wakidanseni matembe juu, na manyunyo ziko sete za kigwava tu. Ni barenga kikamu ni ma 6 inch chu. Ziki report ni ham, ongeza volume kwa speaker. Njugu tatu na cut, na ngoja kutu ikama. Tanova haswa, wairimu wanja fidana. Kemba huyu haswa, mapacha mbili kwa langwa. Wairimu changama, buda mbwese dakar. Wananita ras kwa sababu mihubani. Wakiwasha dust, unasitika pedi. Ukinipa bank, tutakula rumba ham. Na cheddar zikikam, itabaki dunda. Nitakemba, nitashika, nitafinya ah. Makajaba kakishika, toa nguo, wacha hizo ah.
Katambe, katambe. Zimanare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby, shika simu, wacha kabambe. Katambe, katambe. Zimanare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby, shika simu, wacha kabambe.
Walisema sisi ndio mwangaza.
Tumenaa.
Acha katambe, katambe
sana.
Songi yangu nimejipenda de kutoa loki. Cheki yule pale, pale. Akiweza si unajua vene si ufanya. Acha katambe, katambe. Baby girl, we inama nionesho lichopeo. Siku mingi nimedai kuko. Lakini sijapata chance ya kuko. Acha nizame, nizame.
Wapi?
Washa ziwake, ziwake.
Mili.
Acha zibambe, tubambu.
Lazima.
Dance, dance na baby ukichoka. Wacha ni kudare tukikata kakota. Saito na sele mashida ni kutoa. Kusha juju, ey mini taokota. Katambe, katambe.
Haga unawai wai. Waroro wenye tako wana die die. Vipu safi mangwai tuko high high. Vipu safi mangwai tuko high high. Niko bridge niko on samahani. Mbichwa kibao tokea jogizani. Ziwake sana tu dare hama fainti. Zikishika unawai mshikaji. Ndani ndani kwa ndai ni mamanzi. Meditation marinating reformation. Cheki vile wanambao kia tumati. Mamdemu wanawai mpondikaki. Ona vitu zinasonga maskani. Yana fiti fiti. Digi digi wana bam digi digi.
Aki switch in the air, musha kikiti.
1, 2, get a taco. 3, 4, a big taco. 1, 2, get a taco. 3, 4, a big taco. 1, 2, get a taco. 3, 4, a big taco. 1, 2, get a taco. 3, 4, a big taco. They say I'm getting money. Talk to devil, my Bugatti. They say I'm getting money, Junshamba ya di Ferrari. Nisiko ndani yani.
Akicho coach rada gani.
Siku izi masomo stress. Labda tsome tai chi. Walai mademu itu andandu. Uwa fiti tangriti. Nairobi hakuna manzi ya bure. Labdodos na BBC. Rap yako Mr. Mbui. Kani ya Kenya u Dubai. I game nilianza mi. With up toka zamani. 1, 2, get a taco. 3, 4, a big taco. 1, 2, get a taco. 3, 4, a big taco. 1, 2, get a taco. 3, 4,
the boy please. Sideways, let me see you moving sideways. Rock it on the floor, I don't care if you shy way. By the way, got your pay and she nasty. See the way she drop it on the floor when you party. Na kila mtu anataka ampate. Mafisi nyuma yake wamengoja tu wakate. Cause, akikuinamia hiyo ni yako. Mkono kwenye floor, he bash siya mamako. Damn, I love the way you turn around. And I got married, so I'm the loudest nigga all around. So move it like you giving it for charity. Yeah, I know you think but move closer, I need clarity. Taco, let me see your rasa. Konzo lere hema on Mombasa. Matako.
wakata.
Sauti, wanapenda kujiringa, wanapenda kukatika, wanapenda kuzitoka. Exo dani sando, kila moto tikito, mabega bingirisha, na kichwa tingirisha.
Maringo dance, maringo dance, katika maringo dance, maringo dance, maringo dance. Cheza, ribango dance,
maringo dance, maringo dance.
Nipate banana, nimechill na wasapre wagashie. Tukichapa show kama tao, tunawapora na magoma, tunagongea zina wabamba, tumewakunywa kama soda kiuno cha uda.
Imeshika basi wacha finyo, movie za leo bwana ni manginyo, fomia maodi na pia mayo, wakilalisha makwela ni wo, bezi ni vela na ngemi ni wrong, adi mandugu wakuje na pong, siyo mangeus pia wakuje na thong.
Dio story cha baba, cha mama, siya mangeus wanapenda kalongo. Dio story cha baba, cha mama, siya toi wanapenda kalongo. Dio story cha baba, cha mama, siyama odi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siyama yo wanapenda kalongo. Fika peindi kupeleke na rada, itama ngeosh nionyeshi nani baba. Tutende isi anapenda miti mama, fika masai ndio uitishe kukumanga. Kanya kweli ni kuonyeshe vifa, upeto sheke yo vile nafa. Namba nani achore figa, na hapo truba na si magiza. Leo si jaba ni magiza, leo za odi ni maisa. Akichekwa moro iza, asikicha apunda shika pizza.
Ebu katika ndo tucheze kalongo, ebu rombo sando tucheze kalongo, itama kula ndo tucheze kalongo, itama chura ndo tucheze kalongo.
Iyo story cha baba, cha mama, siya mangeusi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya maodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya mayo wanapenda kalongo.
Talk lady baby girl back in the day. Mine kukemba siku mobu weli genje. Iko nini usijali joni nyege. Tabia mbaya leo tutafanya kwa kete. Cha mama, cha baba, vile unanishika joe na niwasha. Macho zako jo zinani mada, na nikivua jo utaitaka. Sio siri jo na kutaka, siko honi jo lakini naitaka. Ruka ruka kwenye bezungusha haga.
Ebu katika ndo tucheze kalongo, ebu rombo sando tucheze kalongo, itamakula ndo tucheze kalongo, itamachura ndo tucheze kalongo.
Iyo story cha baba, cha mama, siya mangeusi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya maodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya mayo wanapenda kalongo.
Abracadabra ni mekam kia magician. Panga na mingi ya chini politician. Ya ninjuri overloaded kama Nissan. Kana nyeshe zoma kali dusi wezi kisha. Unajigamba tulikula manzi yangu na venye miu chimbe yuki tuwezi fikisha. Unajifanya mbrui bro tulio pango, siku jolea wale vicho na tuwezi tishika. Riziki nipopote uliza kina kata, lina mapidi o supply goddess tenje sita. Nifatilio kujifanya wa mlambis na nutajua mbona kampuni ya kamisi lisha.
Ebu katika ndo tucheze kalongo, ebu rombosa ndo tucheze kalongo, itama kula ndo tucheze kalongo, itama chura ndo tucheze kalongo. Yo story cha baba, cha mama, siya mangeusi wanapenda kalongo. Yo story cha baba, cha mama, siya toyu wanapenda kalongo. Yo story cha baba, chikisha, chikisha, saka ndo mtoka kena kalongo. Pizza story cha kufilisha, siku lipiza, siku lipiza, rongo nikipuliza, niko mashisha. Nikushuka nao nao bila mabisu, niko magiza. Jaba nao 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 niko maliza. Teka au 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 bila bakisha. Ati ule dem cute na covid, ati ule chura mpole na covid, ati ule bazisponyo na covid. Drop of it, like big way kit. Drop of it, like meze fit. Drop of it, like big way kit. Drop of it, like meze fit. Setting ale, shash na yo kit.
Unanukia poa kwenye umejipaka nini. Unakapua kwanza ukidunga mini. Come through manze misi wezi kosa kiki. Dem anaringa badai anapigwa miti. Cheki mambichwa, kusepi lazima. Skimbi akidai dick minazamisha. Madredi kwa kichwa, makali lazima. Kabiski kaki come through lolota meza. Niko kitu, mini kokutu. Jugu zikishala nrausha hiyo rungu. Niko kitu, mini kokutu. Jugu zikishala nrausha hiyo kitu.
Drop of it, like meze bit. Drop of it, like big way kit. Drop of it, like meze bit.
Drop of it, like big way kitu.
Ati ule them cute na covid. Ati ule churampole na covid. Ati ule badisponyo na covid. Drop of it, like big way kit. Drop of it, like meze bit. Drop of it, like big way kit. Drop of it, like meze bit.
Kodi wa muranga kichomba ya kiwalai. Mikati wanahuda na kata nindia malaya. Jizoma vitu miuvuta ni za Himalaya. Sniwe ya radhi sinagonjo na nikamada. Nikaka jinjongo shangia mstai sai. Naka ninginyo minta watch na wamboi. Naka na dimples kako jaba minta kakis. Kateme tagzin kumeza lolo sinda routine. Naka kinyongo izo makeksi kata sip. Narungu yangu strong nikamata ya za majif. Waka mnezo dhangjula ningono na mogithi. Naka unaturi pewa jagi konini. Murati na wale wakali wao sio nyinyi. Na ule pedi wangu mjengizo konyagi mbili. Zake zishike ziraruke sahau ile deni. Zake zishike ziraruke sahau ile deni.
Wash leta leta nisiti kuro na ima. Emo takula juu sijiki kama pizza.
Niko club niko majini na dai kukatika. Kila dem na suka tunisponyo sponyo. Kila dem na dai tunisponyo sponyo. Kila dem na dai tunisponyo sponyo. Niko club niko majini na dai kukatika. Kila dem na suka tunisponyo sponyo. Kila dem na dai tunisponyo sponyo. Kila dem na dai tunisponyo sponyo. Na wife ana mimba na mtu wa miaka saba. Tik tak sponyo wanadoya makahaba. Waiter niko maji kuza na uza ya haba. Kisha ukipinda utashika hiyo saba. Leta hiyo ikus masaya sa saba. Saba, nitazama hata bila raba. Rungu na wapa, hata sina raba. Kajaba, kashada si unajua niko hana.
Kila msupa anadai dema sponyo, sponyo. Nini mbaya jona hawa roro, roro. Cheki ule dema na nyonyo, nyonyo. Juzi nilimcheki tunakolo, haya. Najua atapenda hii lolo. Anaringa kauna ganji ya wezi chapa ilale. Boy child cha muhimu ni uhai. Kusumbua na jona slay queen hi-fi. Anadai mini fuckboy. Tisho nimepiga wash and dry. Kwani iko nini unataka ni kusuke kama kwani wewe ndio kiki. Sareza over tutasibuwa na dilindi.
Niko club niko majini na dai kukatika. Kila dem na suka tunisponyo sponyo. Kila dem na dai tunisponyo sponyo. Kila dem na dai tunisponyo sponyo. Niko club niko majini na dai kukatika. Kila dem na suka tunisponyo sponyo. Kila dem na dai tunisponyo sponyo. Kila dem na dai tunisponyo sponyo.
Kosi uradi nipate nimechill na kabinti. Form ni mingi hadi anashanga na sisi. Kila siku ya wiki get tipsy, na niki get done, I blow it all on the whiskey. Jackie, Jamie, na blame it on the Henny. We started out slow, nilikuwa jam levy. Ish too crazy, kukumbuka siwezi. Niliji get home, juu ya bed, nime black. Sima so, ni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Sima so, ni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile. Zangu zime nice, 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 zangu zime nice
nipe mikrotesi kalamu. Huu muziki ndiyo kazi na ufanya kwa hamu. Juu nateka mali kama Boko Haram. Na ikijipa basi nitawandalia karam. Bash mara that that. Tunakuja chap chap. Tunakuja na gold tape tap tap. Ati shorty wants to take a snap. Asha to a top. Asha nikalia lap.
Sima soni mangire. Zime nice. Dem moja wawile. Zime nice. Na mataska mapile. Zime nice. Mara kwanza ya pile. Zime nice. Sima soni mangire. Moja wawile. Zime nice. Na mataska mapile. Zime nice. Mara kwanza ya pile. Zime nice.
Tunajua tu ni nani.
Oya 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 oya. Padhi, chiki kwa za chesha hiyo ngoma chini. Sasawa. Mi uneza nita katelo, mu uneza nita kwako. Itilafu sako, inadea representing. Hatuja kuja kupoko marunyaru. Tumekuja sapa na riko gang, tumekuja kuchatisha. Tumekuja kwa pele kanarie. Kabisa.
Itilafu sako, inadea representing. Tumechil kwenye base, tunaseti. Sia dinini ama nini ni kumedi.
Gokini ya kimonyoski.
Oya, oya, oya. Ati hapa tunadam na tunazitoka. Toko siku hadiche, hakuna kuchoka. Nikuika tu,
Gokini ya kimonyoski.
Watu wakari ubangi ndio mekari hiyo bangini. Peleke na rieng manjege wasini landi. Hakuna nare, washashash na radi. Venye miudi nya track walidhani hini pongi ya. Kaze, kaze brayo mpenda manyonyo amechil tu kwa base. Konyagi draju kasi do hatu chase. Zero ni awa super jo so tingisha na yo pace. Ukicheka kina linda.
Oya oya.
Yoba zade makufu.
Oya oya.
Sako ni hitilafu.
Oya oya.
So stretch izo mapaja tuka.
Oya oya.
Hitilafu sako ina the area representing. Tumechil kwenye base tunaseti. Sia tinini ama nini ni kumedi.
Gokini ya kimonyoski.
Oya oya oya. Ati hapa tunadam na tunazitoka. Toko siku hadiche hakuna kuchoka. Nikuika tu
Mbogini ya kimonyoski.
Mbogini ya kimonyoski. So original ha wengine wana copy. Kama una ngori piga picha na uposti. Na kama una form si ukam tuku hosti. Hini mbogi ya motaratara. Mbogi ina form hapa hakuna mandrama. Tumechili kwenye bez na akina Sara. Kina Liz, kina Brenda na kina Laura. Oya katelo aiman shika lejo. Sijaitisha already ya shato wa lezo. Sijamvuruga na ashaanza kulego. Mbogini ya kimonyoski. Hitilafu sako ina the area representing. Tumechili kwenye bez tunaseti. Sia dinini ya manini ni kumedi.
Mbogini ya kimonyoski.
Oya oya oya. Ati hapa tunadam na tunadam. Zitoka, toko siku hadiche hakuna kuchoka. Nikuika tu
Mbogini ya kimonyoski.
Mbogi ya kukula motura na kunywa supu. Umanzi wa fai wale wenye ni wa supu. Mbogi ya kukula tumogombere na njugu. Hapa ni maluga na kuto watu makutu. Niko loti chaparara chiza na mutara. Tara juzi alikula sara akamdika tu kwa Laura. Siaka vurugwa tuna mbogi pale rounda. Mbogini ya kimonyoski.
Namba lolo bado watoto. Na tumekuja tukimangoto. Tumedunga bado mangoto. Sport pesa kushina ndoto.
Sini majua hao watoto. Sali bado mambodo. Kana shika na msokoto. Cheki keja ipige ngoto. Pige mboto siu ita foto. Tumepiga maluku moto. Ukini dai ni sake geto. Kama vibes mpate potmo.
Katatenje, katatenje. Katatenje, katatenje. Katatenje, katatenje. Katatenje, katatenje.
Ukicheki kuna watoto. Wamebeba mahaganono. Wamekuja kusaka lolo. Cheki juu na siku na joto. Ukishini nyaruku la mbosho. Katatenje ni chuma moto. Tumekill ata na washosho. Kinta sejo iano. Ongeza nduati bado ni moto.
Katatenje siyo mchezo. Tunakemea hadi mapepo. Kauna ngori tupate geto. Kani nduati kwa na ima neno. Hawa mazuzu hawana lebo. Watajuaje sindo kunego. Kwenye lyrics na mamboto. Katatenje wacha mudomo.
Katatenje, katatenje. Katatenje, katatenje. Katatenje, katatenje.
Take it, toka, take it, toka, take it, toka, take it, toka, take it, toka.
niko fiti ni profession ni mekombolewa. Yesu kanifia msalabani ni kotea. Siti mulewa, nikalemewa. Mame nisamea, nikakombolewa.
Verification, you need to inbox me. Bila Yesu hatuwezi meet. Temptation, miko nanga 18. Nipe space, nada iku speak.
Saitan, toka, check it, toka.
Full stop, up, walk about, up, up. Tell Aku Bay, Aku make stone, Kama Solomon, Villa Wabot, Jesus Aku Bay, now suing up like me, Nime Nanya Zimishikambaya, then all about Future Fire, Bye Boy Mingia, Kama Fire, Tambu Abot, Mambumbaya, Nipe Pen Karatasi Basi no Chore, Satan Abot, Nani Gore, Gondi Ambare Basi Musi Gore, Basi Musi Gore,
Satan.
DJ Scratcher 254.
Suna jua tu ni nani.
Waka waka.
Suna jua tu ni nani.
It's RH Radio.
Suna jua tu ni nani.
Ozungulo family.
Safisha chakuchachisha. Cheza chini buda unakatia. Safisha chakuchachisha. Unachoma unaban una ee. Unachachicha chicha 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 chicha. Chicha 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 chicha. Hey, unaharibu unachachisha. Na kuita form unaniaibisha. Mamanzi umekam nao sura zinatisha. Ni magaza wanachachisha. Zao hazishiki manze tei inaisha. Hey yo ropa ebu juwitisha. Ju watu wameti hiyo form imejipa. Hey yo DJ pull up select. Kama odi wana dance wanatoa hadi shots. Na mamanzi wana dance wanatoa underpants. Wanatoma wana ban wanachachisha. Pale social media tuni mapicha. Snapchat install tuni mafilter. Hizo pics na mafoto wana edit wana crop. Situi photo grid lightroom photoshop. Hiyo binti ki drop wana dance tuna shot sebu. Safisha chakuchachisha. Cheza chini buda unakatia. Safisha chakuchachisha. Unachoma unaban una ee. Unachachicha chicha 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 chicha.
Chisha, unalalisha, bararira mingi buda akisha. Tuliwatisha, tukiwakisha, bara za kunego tulizamisha. Buda kalisha, saka aisha, seli shida zako za kimaisha. Mina paisha, nikisafisha, ukitaka kunicheki lola kwa picha. Ama, ama, ama. Nataka ni kucheki kila dakika. Na mtani nisifike ka ujapika. Nitakatika, sita jazika. Usibonge juu ya life ka ujazika. Toa pazia, songa kwa njia. Na pungi sitosheki ka ijawika.
Una bali, una musa, una bambika. Safisha, chakuchachisha. Cheza chini buda unakatia. Safisha, chakuchachisha. Unachoma, unaban, una ee. Unachachicha, chicha, 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 chicha.
Niko mabima bima kisinsima. Niko maubao pakuwa kasima. Tukifika mtaa kuchimba kakisima. Hata nikimbao hibado ni chuma. Uwa hey, ABC, check
it D.
Hatukuwe S, Missy T,
Sizzy T.
Hey, fine S, Lizzy D. Tangu ni wache kugiva F, nimekuwa G. Ati, unapiga shot moja unazima. Tangu handshake wanazidi kutupima. Madeni, madeni, tumekuwa China. Unadai date hata unijui jina. We ni msupa tu kwa picha. Kudandia form imejipa. Uko tia fiaz una mimba. Ati rikongo mazenyu zina.
Safisha, jaku chachisha. Cheza chini muda unakatia.
Demo akichinjio. Demo akichinjio.
Jedro barigisha. Wakali wao tiyaji. Kang kang. Kang kang. Baligua shandadis.
Demo akichinjio.
Aha, demo.
Demo akichinjio.
Aha, demo.
Demo akichinjio.
Aha, demo.
Demo akichinjio.
Wakichinjio, wakimalizio. Anade nikimteka, ntamfulizia. Tukienda kwenye beda, tanipandisia. Nikitema, anajua ye nikitemeo. Jo, kichinjio, ni kichinjio. Cheza chini, fungu waduka na uililie. Mtakupa all night, tukikam kwenye, 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 kwenye kichinjio.
Demo akichinjio.
Aha, demo.
Demo akichinjio.
Aha, demo.
Demo akichinjio.
Aha, demo.
Akichinjio.
Karo amesema yeye anafunga duka na mimi nimedecide nafunga duka and I'm urging every other chick out there.
Ni duka tunao machali mali utaenda.
Kama hizi waende tafute Samantha ama watafute Aramis waende wakati sote.
Nishapaka Aramis una slay tu kwa beat. Ukifunga duka utatoa wapi salary? Unapiga tu ma deals na hiyo buna nina manuzi meja tu kwa phone gallery. Niko kwa booth nimejawa na maneno. Wewe funga duka nimekam na msumeno. Kazi yangu hapo itakuwa ni kugwara. Duka kama super na bado unakwara.
Ifikie wazazi kanapenda ngakimenti. Wale wakuchwa mamboto kusunda meti. Wakipuzaga pungito mia mia turi. Anade kufunga duka na mekaza kunyi. Na nikachura kopigwa Kiswahili. Usiku sako akia nikavirauli. Demo kichinjio leo nikondaka. Rangi rangi tu ya white mimi nitapaka.
Nazika duka ni omfiche white. Minajua tu ni super vile ziko white.
Ati heri tu Samantha ni ipigange chuma. Dema mejibeba mahaga na anasura.
Sunajua tu ni nani. I'm Harry Crest nimetoka mashinani. Hey, na tumetoka tumbali. Tunabamba wote tuwa sifa na machali. Hey,
Masem on the beat. You know I'm about to kill. Sunajua what it is. Hey, Masem on the beat. You know I'm about to kill. Sunajua what it is.
Umepiga look na mavans na Adidas pants.
Fuckboy
Balenciaga Off-White.
Fuckboy
Mademu na wa change car toy.
Fuckboy
After Crest Montana tena joy.
Fuckboy
Ati babe na ingiza kichwa tu.
Fuckboy
After that then nukta meza B2.
Fuckboy
Hit and run the form wow do.
Fuckboy
Friday akocha wa photoshoot.
Fuckboy
Na bed sita pale TRM.
Yeah.
Akitoka rev ni kuchipo tu madem. TRM.
Yeah.
Akitoka rev ni kuchipo tu madem.
Fuckboy
utakuja kuni visit lini.
Yeah.
Angalau babe ndo tutoe himaridi.
Fuckboy
unajua tu ni wewe na mimi. Sina side chick kwa kuni keep too busy.
Fuckboy
ameseti die fed amba dread. Akiibatire anadai ye ni pedi. Down anyone deo status ye usendi. Aki great tick anadhani ya me make it. 10k plus followers pale insta. Anajiita social influencer tena. Kazi ni madem kuateka. Na dead is a branch mshwari ya matala. No wonder mina leta king wa Wakanda. How my fuckboy awaweze kuwa manda. Umepiga look na mavans na Adidas pants.
Fuckboy
Balenciaga Off-White.
Fuckboy
mademu na wa change car toy.
Fuckboy
After Grace Montana tena joy.
Fuckboy
Ati babe na ingiza kichwa tu.
Fuckboy
After that then nuta meza P2.
Fuckboy
Hit and run your form wow do.
Fuckboy
Friday akota wa photoshoot.
Fuckboy
DJ Scratcher
254
Wamnyonye
Wamnyonye Wamnyonye Wamnyonye
Dema kipita wanaguruma. Akijipa wanapiga bila huruma. Miracle baby zime nice na chachisha. Na shika jaba tuto zime jaba hasha. Tuko na Ruth, Cesar, Karo na Natasha. Zikirunda wananza kutetemesha. Wamlambe
Wamnyonye
Wamlambe
Wamnyonye
Wamlole
hey.
Shalkido anaspin na mayeng.
Ha na mayeng.
Kani dem anaspin na mayeng.
Ha Nama ye
Kakioma na shikisha nama ye.
Ha, nama ye.
Zikishika ana drive nama ye.
Ha, nama ye.
Kuwa mini endo lize bora ye.
Ha, bora ye.
Anajua yo spin nama ye.
Ha, nama ye.
Usiwoni nimefintika. Kulikuwa na kajam flani bad tumekapita. Pewa chozi kunais tuenda dancing flow. Najuka dupa umefunga nipe dhudha yo. Kisinganga toka chini hiki kyangu kimese. Nipe sita mili mili wa mionyezi nikube. Ukimbleki naanza kukukuza unaple. Na kudema dema ni kushike filthy wa high. Chalkito kwenye mic na zitema kwenye flow. Tuwa bamba mnipenduru niwa show niki flow.
Niwa show niki flow. Niwa show niki flow.
Wamlambe
Wamnyonye
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 Say that. It's a
zembe na lazima iwaweze kabika complain na kajongeze wazeze shika ziko kama brana ukaze ili mwenye hana ili mwenye hana ili mwenye hana baki zile za gai gai
gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai
legeza legeza
mam
legeza kiuno ni pekeje
pekeje
legeza legeza
mam
legeza steak ni pekeje
pekeje
legeza legeza
mam
legeza zigo ni pekeje
pekeje
legeza legeza
mam
legeza diaba ni pekeje
pekeje
pekeje pekeje pekeje
pekeje
pekeje pekeje wa pekeje
pekeje
pekeje pekeje pekeje
pekeje
wanabebo na uba kando maskuta ile vako ya makaji mino gaskuka kauka spe ikitisha na paka mafuta kakijipa nikachapanisha na ukuta nikachape hadi kachachisha kwa mbuta ulegeza zigo ni banju mandomi ukuta winga kwangu itabidi umeikumuta makejani weekend lazima utoe form na mamlei na wakilandi sisi tuwa bomba
DJ Scratcher 254
ise uzembe na lazima iwaweze kabika koblein na kajongeze wazeze shika zigo kwa mabrana ukaze ili mwenye hana ili mwenye hana ili mwenye hana baki zile za gai
gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai
legeza legeza
mam
legeza kiuno ni pekeje
pekeje
legeza legeza
mam
legeza steak ni pekeje
pekeje
legeza legeza
mam
legeza zigo ni pekeje
pekeje
legeza legeza
mam
legeza diaba ni pekeje
pekeje
pekeje pekeje pekeje pekeje pekeje pekeje pekeje pekeje pekeje
Zogo nika get a beat Tulidana bona Imano I ika pissed Sasa tumerudi tumekame na the beast Hit make a lunatics now on the mic Sinas DNA gonna make you wanna lick Dancing to the beat you skipping on the feet When it like a fake you talking on the feet Nimepata combo ka handi she a threat Like the way you like as a easy deal a wet Like the party geuka wanna make you sweat Wanna make you let over wanna do it up Sasa tumechachisha sema package up
Pekajang, pekajang, pekajang Pekajang, pekajang, pekajang Pekajang, pekajua, pekajang Pekajang, pekajang, pekajang
It's RH Radio
Queen B Machine
Queen B Machine
Queen
Somebody say cool
Big
and
your mama, can't say your mama, man Oh yeah, DJ, can't say your mama, man
Weka
kademu kako fidi kukula Don mebakisha umbo fix ya kulika Weka kando malkenyuki, malkenyuki, malkenyuki Yani Queen B Machine
Kako
na Queen B Machine Sema Queen B Machine Kamebeba steki bikini ka Queen B Machine Kakina mazi ya chane ni ka Queen B Machine
Kunyuke basi leo utatika Ningoza wacha koko weka mna kamisi Nikithani rodi naro kusukia ni mtaro Misi fresha kwa mastingo nita kushika Kilibaru nakianza eti kuwika nita kumwaga deva Kuguru mishe shimolo utadhani mcheza pa
Weka kademu kako fiti kukula Don mebakisha umbo fix ya kulika Weka kando malkenyuki 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 Yani Queen B Machine
Queen B Machine
Kako na Queen B Machine sema Queen B Machine
Queen B Machine
Kame beba steki bigi nika Queen B Machine Ya chane nika Queen B Machine
Queen B Machine
Nya kizidi umenguwa nika Queen B Machine
Queen B Machine
Umbala nyuki yoni yani yani Queen B Machine
Queen B Machine
Queen B Machine sema Queen B Machine
Queen B Machine
Nasema Queen, Queen, Queen B Machine
Queen B Machine
Queen, Queen, Queen B Machine
Queen B Machine
Mi Machine kwa da hizo saiza pumping Pumping, pumping, niko pumping Back up, cause I wake up, do the parking Booty so juicy, got my fist wanting Kwa hii game, kuna cheza kima saku Chezo rat, nigga, ukileto daku Toko mro, shuri liye, tuko bafu
kisha mkema na mpiga bafita. Weka kademu kako fiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika. Weka kato malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki, yani Queen Bee Machine.
Woo! Queen Bee Machine.
Kako na Queen Bee Machine, sema Queen Bee Machine.
Woo! Queen Bee Machine.
Kame beba steki piki nika Queen Bee Machine.
Woo! Queen Bee Machine.
Kaki na mazi ya chane nika Queen Bee Machine. Kisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki, yani Queen Bee Machine.
Scratcher 254.
What do you
say? Zimenishika, 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 yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika, yo.
Zimenishika, zimenishika,
zimenishika, yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika, yo. Zimenishika, 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 yo. Niki. Zimenishika yo, zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Niki, zimenishika yo, kiko kukicho kimejificha, sini kimbicho yo. Sini kenyewe, kiko kukicho kimejificha yo. Kiko kukicho kimejificha, sini kimbicho. Sini kenyewe, kiko kukicho kimejificha, juni kimbicho. Washaki, nyo kene chaini, kivuta kinge. Adiko braini, kitami uki. Saya reini kiki, adiko vein ati washaki. Nyo kende chaini kivuta kinge. Adiko braini kitami uki. Saya reini kiki, adiko vein tunifanya mara mingi niko hoa. Kwa kifua, nyo kivuta. Na mamore wangu wote swana penda kusi. Kutoka ngware hadu siku sushi ndaka tuki. Kikilandi, nisha washa kingine. Kwanza pedi sa kuina dizina fatu ziende. Ziki kam, duzi vute. Zote zote ka, zote zote ka. Chaki, ini ngoma ingine mtani neituwa matisha. Brand new style neituwa matisha. Kuna kikolo kinare ko area wakisha. Bakiri mamoshis natoka hadi nadirisha. Ini ngoma ingine mtani neituwa matisha. Brand new style neituwa matisha. Kuna kikolo kinare ko area wakisha. Bakiri mamoshis natoka hadi nadirisha. Ini ngoma ingine mtani neituwa matisha. Brand new style neituwa matisha. Kuna kikolo kinare Nareko area wakisha. Basiri mamoshis natoka hadi na dirisha. Nwa kikuliza ni nanu kwa kizi wakisha. Basinjirani kukando kwa kizi wakisha. Naisha mezivuta kwa sana lewa mezi wakisha jo. Nikubaya mojo ngori nikumatisha. Nikumati, nikumati, nikumatisha. Nikumatisha design bila kubatisha. Kuna kikolo kinareko area wakisha. Basiri mamoshis natoka hadi na dirisha. Kwa piga luku kwa msafi jome tumatisha. Kwa kuna kamutu mkazuri na kame matisha. Mambo kufanya biriganya bado umematisha. Na kangoma kengine kane ito matisha. Sini ngoma ingine mtani ne ito matisha. Brand new style ne ito matisha. Kuna kikolo kinare ko area wakisha. Basiri mamoshis natoka hadi na dirisha. Sini ngoma ingine mtani ne ito matisha. Brand new style ne ito matisha. Kuna kikolo kinare ko area wakisha. Basiri mamoshis natoka hadi na dirisha. Suneza chizi kikimbiza mbuzi ngozi nakato. Sili kumatisha. Kolamba lolo isha tubo. Kujesikia mamoyo flani okari wametoka dago. Swame kam nengine mbaa. Unasikia vli natunda bro yo jagi. Inile mbaa mulikuwa mkiongoje. Nilisikia mkionge ikabakini kualete ya ini. Ile piti kona kika disne ya ini. Piti kiwa na yo hadi mambo nda wape ya ini. Ile ya mafuangu wangu kwa gote ya kuwa show. Bado niko seti minilipote ya ini. Ile ya
jeshi kumadisha, jeshi choza chini na bado piojo kumadisha, jeshi regezagi mabata bado ziwakisha, kwa zekyo tamasha apondo sazi zimati, zimati. Hii ni ngoma ingine tani na ito matisha, brand new style ni ito matisha, matikolo kimare kodeni ya wakisha, mafilo mamushi,
magic and the art of the beat.
Niyeche bado just yet yet Chingishi zo marak mat yet yet Mikono juko napenda mat yet yet Right, left, at yet Kwani niyeche bado just yet yet Chingishi zo marak mat yet yet Mikono juko napenda mat yet yet Right, left, at yet Slependa vile mtu na yoyoma Siri kama gote vile na kuchoma Siri kama mbuku rata nisha soma Ba, do, 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 do. Wapona tuona Malini kuwezi ulize swali mutu Hapa kila mutu kona kutu Shika wako mii shiki wangu mutu Acha kipusa basi minkubusu Achi come to the Tokyo to dance at the shoke Na usiogope mdogo tuziondoke Mkate nsake npate nchote Na ihali koste niwesha ninote Na kuwaga fete tuende tuendete Shap kama shete jibambe sitete si Leo ni siku yako mami Kam tuka watoke tuwa kule kinguai Na bado kini jenga shtabak Chati Kwani nete bado just yet Chati Chingishi zo marak mati Chati Mikono juko napenda mati Chati Right, left, hat Chati Kwani nete bado just yet Chati Chingishi zo marak mati Chati Mikono juko napenda mati Chati Right
It's RH Radio.
Mambo Lucy napenda koka pussy. Kakueka brown sana sana tuke uzi Kakona tunyole tu soft kata uzi Nikarefu sana miuka pima gana uzi Na venye kuna joto suka tuenda ni ya kamizi Najoka na skenja haja ponya kutoka juzi Mindo na kutana awe ngini Johnny Puzi
Naiwake, 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 naiwake
Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na dua Mimi kani vajonya nua Kani sape na fua Kau juu tajua Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na dua Mimi kani vajonya nua Kani sape na fua Kau juu tajua
Yo, calling all units over Shambulizi na wahuni over Warembo kutoweka kesi serious Tumwa narudi bila to be out in the light PSG, hiyo ni petroli ya machine Bless my room kana CZ Nia nike hii mattress kama wiki
Ban, ban, Ibra sweaty shash Chain, chain, mali end around Kitu safi toka south Rasta man, water guan D, na wadigida waroro wa kitikita
Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya ndua Kani sape na fua Kau juu itajua
Gunda leo imeni bambazo Niko na dema na madia bazo Ame nitowa Kenya mo Anaishika shika Ame raruwa mbaka shati amanza kunilamba Ashadai acha Acha kuacha
Naiwake Naiwake Naiwake, naiwake
Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya ndua Kani sape na fua, kau juu utajua Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya ndua Kani sape na fua, kau juu utajua
Ni Alejandro, nilihama dago Nime buy mansion kando ya pango Kuna graduation ya boy vajo Saini chama na mafisi sako I love you na madem kama tao I want you na ma BFF wow
Me I need a beat Me I need a girl then me I need a freak Slim body girl but a bumper be thick She can handle a man with an 8-inch dick Mo
noma ni noma na remix ni kale. Washa kashada na washa kiwake.
Mi kani beat na uwa. Mi kani shash na dua. Mi kani vajo ni andua. Kani sape na fuwa. Kwa ujui utajua.
Itisha mzinga bana ziki kam turore. Hakuna idha youth man we turore. Oldi kabisa turore, turore. Meda ofisi turore, turore. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Simama kwa migu, rusha mikono juu. Naka ngoma kama nyaisanza tuku banju. Usha gebuka umeshika tu ukuta. Cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta. Ona vile nyuma umejaza tu mauta. Ni kwenye mkono adi mdomo niko luta. Kama zimeshika tu wakuna wachilia. Mademo wakika mtu na wapandilia. Sareye tube tumegaramia. Cheki masa tumesha chelewa. Sasa nani ata drive na tumesha lewa. Hebu chunga ama demo naweza kupora. Juu wengi wa ukondani ni wako. Cheki sasa tu zime nice. Iyo glass yangu niongeze zile ice. Najua nitabliki toka sasa mpaka night.
Hey, itisha mzinga bana ziki come turori. Hakuna idha youth man we turori. Oldi kabisa turori, turori. Meda ofisi turori, turori. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam.
Shuka, shuka, shuka.
Shuka na madam, shuka na madam.
Oldi wa muranga ame come turori. Makeg zikiisha muratina turori. Tuki mix na kindogu zitu gorokie. Mina katabiko adimu ni kurori. Kama dhudha iko fiti mina riada. Na katabidi minta city adi wada. Kima huru towa kutu adinki wa jaba. Nyore ya mia pana tambu wala wama.
Itisha mzinga bana ziki kam turori. Hakuna idha youth man we turori. Oldi kabisa turori, turori. Meda ofisi turori, turori. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Yo, nabonga tu Arabic, ninabonga tu nangeli. Ya waroro amekamu, amekrom ka bakteria. Nataka tu nilewe, nibeboy adima area. Kadeli ya kusere tu, nabongi tu ya maria. Shikisha njuku na pembe day ni kachok. Hapa mindo sponsor, mindio the host. Piga dot, piga chok, na makula na matost. Kibash kiko lit, kime anda tu kubani. Yo, kiumiku na miku na kam. Baby kam, zama dem zime nice. Ome anda tu kuta. Kawa genge zime shika, ni kushuka na madam. Nina dai figa 8, no nisikie tu kutam. Kata kututo wanyege, punguza mahanjam. Kukutinja kuwa manga, tunapenda vitu tam. Na kama we ni fisi, kama laenda kukross yo. Seti kish, kende chain, mos mos.
Shuka na madam, julu bang, kani gun. Tuka iyo plan, kuru weng, doni ban. Kame stand if pedi, kuna mresh, asha wet. Kame set yo ready, sunajua wendo next. Kame mada kenga, sunajua hii ni case. Kana day emoji, kuna aja ya kutes. Anadai, konyagi na machesa za magres. Anacheza, kunguni na sijui kani pest. Itisha mzinga bana, ziki kam turori. Hakuna idha youth man, we turori. Oldi kabisa turori, turori. Meda ofisi turori, turori. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Subscribe to IH Exclusive for more mixes and music videos. Visit www.ihradio.com for downloads.
Lojo, kwenye lojo, na napenda tu masonko, masonko, na nakaka loko, loko, na mina da international, nasho, ni kule hata kana macho, macho, na hii beats ya pacho, pacho, chapa kitu toka jasho, jasho tuambio kama kanjo kanjo nararua kama rambo rambo na mindo nyundo ka guambo guambo uyo dem ni mpokot pokot uyo dem ni mpokot pokot tako fine ako so hot so hot uyo dem ni mpokot pokot uyo dem tuni poko poko uyo dem tuni poko poko uyo dem ako soko soko uyo dem tuni poko poko uyo dem tuni poko poko uyo dem tuni poko poko uyo dem tuni poko poko
yeah yeah poko uyo dem tuni toto si toto cheki kwenye IG mafoto akichocha tukilala mangoso anachifanya gababi na hana dojo cheza ngoma cheza wimbo
bure bure bure
Instagram pa ila fimbo
ni ule ule ule
goro misipige imbo
ni ile ile
napiga lugha yangu simple
shule shule shule
seti kitu piga pass ndo nisikie vipoa poa kani ganji tuma jona ya kutoa yeah nisikie poa kani ganji tuma jona ya kutoa yeah nimemcheki nimemspot spot 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 aramonjongo spokot dot 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 yeah she fine yeah she so hot she so hot
hit man ting hit man ting bad man ting bad man ting hit man ting hit man ting hit man ting hit man ting bad man ting bad man ting hit man ting hit man ting wa bebe skilo wa bebe waskia 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 wa bebe suji bebe dem yangu anadai tu matembe niko fete nimejisete amejibeba usimuweke niko east kwa mabiz na manjege wako ona amejibeba ako fine sura nzuri amevai kweli nini uko high piga mushu kuya high ukiweza toa kutu uzirai ukimwaga sikia fine kazi safi inadai watoto wawili tunadai njoki nduta na wamai uko nini uko fine jangreto walai uko maji high dine nitakukata walai tumawabeba walai ngoma mbili zinadai nikimada sema high kwa vuva na rai
tumawabeba walai ngoma mbili zinadai
stress mjulu bang band band niku bang bang Alejandro chief inspector nipo zako na zinyonya kama nectar kitumufuata solo ni macheta sio bomi nalipuka ni mavela tumefuliza leo kivuvuzela zimetushika zimetufunga kijela riang ni kukambatia na kukemba na mawezere uziza ya ayela
kama kuna kana mama yako usikuja hapo kana mama yako kama kuna kana mama yako usikuja hapo kana mama yako kama kuna kana mama yako usikuja hapo kana mama yako kama kuna kana mama yako usikuja hapo kana mama yako
kanipiga mate kanikwata waya kakonja na kapea miti kuna nduru gizani tititi bobo shanta ya 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 dushka wika o oh mama 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 Santo, santo, ta 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 Yundo msumeno tunapaka nana Nyonga nduru nduru Cheza chini kawa iguru guru We mtamu kaskari nguru nguru Wakora kakondani sini turu turu
Kama kuna, kana mama yako Ushikuja hapo Kana mama yako Kama kuna, kana mama yako Ushikuja hapo Kana mama yako Kama kuna, kana mama yako Ushikuja hapo Kana mama yako
Hola.
gang.
Subscribe to IH Exclusive for more mixes and
music.
Visit www.ihradio.com for downloads.
Alota. Wash, Alota. Ochungula. Alota. Party days na my boys to me chill tunakata mizinga. Alota. Na my name wangi come now now tunakuanga girimba. Alota. Na my wetete boss utabaki umelola. Alota. Tuko jing na majong na my fans wako bezo wanazoza. Alota.
Ati from ziu come ni Alota. Ati riang za ponyoto ni mafuta. Chikisha njitu ndo indi zenge usupa. Uliza guashi wa beba na mashuka. Lenda store ndio ni kuchome kibonus. Ngore odi ndio ni kusho ukiponwa. Rungu yangu suta baki ukishonwa. Pige munju ndio ashikwe na homa. Hii ni tension na itaji kuseti. Mangyo swapo wengi na itaji kumedi. Bash ni ya waras chui ni kue kipedi. Kauna usoro chui ni kueke pendi. Bash iko fine chui ifike weekendi. Awa supo wote na wapiga paki. Sina ndai nilipote zanga kaka. Kius ako jabana na dice chui friends kiss.
Pate best na my boys tumechill tunakata mizinga. Alota. Na my name wangi come now now tunakuanga girimba. Alota. Na my wetete boss utabaki umelola. Alota. Tuko jing na my jam na my fans wako bezu wanazoza. Alota. 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 Lompaka alota, alota, alota. Zimishika alota, alota, alota. Lompaka alota, alota, alota. Zimishika alota.
Oya washa tukibanzi lipuke kasa dam. Tichonyanya tunagang, tunakaka Taliban. Mwite kani fan, pewe keg tunajag. Rombo sewe na madam, asifuate Babylon. Switch position, kaniendesha kanisan. Kesho ntaenda kanisan, father give me permission. Call polisan, tajipata Aga Khan. Nina damwe liver can, kunitako li haram. Shoot to the sun, si lazimo kwena gun. Fanya sele uko young, chore story za makwang. Stick to the plan, niko loyal tu kwa fam. Kani form ya dona kam, kani bajo nita kam.
Yes, kadunda.
Pate best na my boys to me chill tunakata mizinga. Alota. Na my name wangi come now now tunakuanga girimba. Alota. Na my wetete boss utabaki umelola. Alota. Tuko jing na my jong na my fans wako bezu wanazoza. Alota. 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 Lompaka alota. 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 Zimishika alota. Aluta, aluta, lopaka, aluta, 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 zimeshika, aluta.
Weka weka nge zingine adinseme. Dara dara iyo turi adinseme. Ni msupa ama chura bado ako. Sababisha tuwa kunyo idha wako.
Tuwa kunyo, tuwa kunyo, tuwa kunyo. Tuwa kunyo, tuwa kunyo, tuwa kunyo. Tuwa kunyo, tuwa kunyo, tuwa kunyo.
Nilikuwa jam sai ndio nakam. Hawa watoto sio napenda vitu tam. Wapatie wakanyone vitu smart. Ni watese ni uonyeshe hizi plan. Hakuna aja dry dry usiban. Hakuna zao mleto washashash. Hakuna upper cock fest hizi bash. Hakuna makali na kwani hii ni church. Niko shua nimejipin ni narunguna. Ni mpige za ulevi atoke rukuna. Toke huku na ukwetishe Google map. Aguze izo waya sikie dhichima. Suko very mina dai ni kusese. Ongeza izo glass bana ni kubebe. Ongeza hadika ye ni kuyembe. Ukidai kukatwa ni na wembe. Weka weka ongeza ingine adinseme. Dara dara iyo turi adinseme. Ni msupa ama chura bado ako. Sababisha tuwa kunyo idha wako.
Tuwa kunyo, tuwa kunyo, tuwa kunyo. Tuwa kunyo, tuwa kunyo, tuwa kunyo. Tuwa kunyo. kunyodoa 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 kunyodoa
kitumiu ngoje ni gazeti ya Sunday collab next Yesu na Ariana Grande karao mukurino ama kuwa fande na nirea sana kunipata soba Sunday kama ni day misi daizo malejo nipate club nikikoroga mangamu nivute mbicho ni confess kwa karao ati nilimanga mtoi wake pale chini grao
tunde garage mina day ku change oil sorry madam misi day ku enjoy kwani madam mina day ku pay joy sidai shiko na pia sidai koi luku zangu mi upiga tu kikoi ni ma trendset zote za gekosh sina ndaye ba maisha iko posh safisha piti ni kam ni kuwash
weka weka ongeze ngine adeseme dara dara hiyo turi adeseme ni msupa ama chura bado ako sababisha tuwa kwenye aidha wako tuwa kunyu 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 tuwa kunyu
weka weka ongeze ngine adeseme dara dara hiyo turi adeseme ni msupa ama chura bado ako sababisha tuwa kunyu aidha wako
tuwa kunyu 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 tuwa kunyu
kichomba ya misi funga gima trao after wame mada kulamba ilolo maja kidogo yangu silolo ni kilolo nyeboke anadai tuende nimpe kiboko mikichomba ya misi funga gima trao after wame mada kulamba ilolo maja kidogo yangu silolo ni kilolo nyeboke anadai tuende nimpe kiboko
DJ Scratcher 254.